Ababaka ba parliament ba kutulo lwalero mu tulo lwenja bulo kusunsula mu no kuyisa manya abiri okuli eryo myuka omukulembeze gwanga ne ya saba minister president wa M7 byalonze ku lokubiri sabiti eno otulano lwa kutandika saa 8 ezoleggulo. President wa M7 yalonze retired major Jessica Rupo ngomyuka we kujisanje ekyokubiri saa korobina nabanja kuwa saba minister. Semateka wegwanga akirambika bulungi nti omyuka wa president ne saba minister paramenti yawamu yebayisa kuyita mu kiteeso ekyanjulwa okuva eri omubaka yenna omukulembeze gwanga gw'abaatumye okwanjula ekiteeso ekyo. Paramenti emu yakuyisa amannya g'abaka abatuula akakiiko akekenneenya n'okuba tooki mu bantu omukulembeze gwanga babeera abalonze mu bifo eby'enjawulo akayitibwa appointments committee. Akakiiko kano kagenda okusunsula ba minisita omukulembeze gwanga bye yalonze wamu n'abakulembeze abalala omukulu baana abawadde obukulu ku bifo eby'enjawulo.